yeah, yeah. Once again, this time, yo. Baby, show me everything that you know. Baby, show me, yo. I'm not pulling my shit as a pony. Sit it to, oh. Baby, show me everything that you know. Baby, show me, yo. I'm not pulling my shit as a pony. Sit it to, oh.
Penzi lako matamu, sijeni acha kwa hamu. Nakutaka wewe tu, uwe wangu baby boo. Acheza nami taratibu, cheza nami nikusifu.
Cheza, cheza. Shika magoti kadangote, msilale muote, hadi kukuche basi twende. Japena tu, ukitingika ntadada tu. Itegebu, kukupa zote ambebo tu. Tingika, tingika, serebuka, gololoa. Tingika, tingika, serebuka, gololo. Tingika, tingika, isukuti. Wololo, yata nipende, nani pagawe, usini buwaze, you surprise. Baby show me everything that you got, baby show me, yo. Alafu lenga shida za poleone, siki tu, yo. Baby show me everything that you got, baby show me, yo. Alafu lenga shida za poleone, siki tu, yo. Uja kiuno, mwana shina nyanga ino. Ringa kidogo, usijeni kwa kisogo.
Katika chini, una kiuno cha nyuki. Umewazidi wote, kanifanya mina chizi. Biringisha mama, wakuone sana. Biringisha mama, wakuone sana. Turn the left, turn the right, turn around, bololo. Turn the left, turn the right, turn around, bololo.
Baby show me everything that you got. Baby show me, yo. Alafu lenga shida za koleone, siki tu, yo. Baby show me everything that you got. Baby show me, yo. Alafu lenga shida za koleone.